Mbeza mukazi wakumunzi nakamba naye animbeza mushe nzelu zake ine zani sokoneza uyu mukazi ni wamene nifuna kiwela yake wala mwamsubilo waka kiwela yake wala mwamsubilo waka kiwela yake wala mwamsubilo waka kiwela yake wala mwamsubilo waka
kindness girl everything everyone just damn the power of a woman is underrated. I'm entangled in the web of love. I can see whatever I see, she steps ahead. She put me on hold, she's in control. She put me on hold, she's in control.
Kiwela yake wala, mwamsubilo waka. Kiwela yake wala, mwamsubilo waka. Kiwela yake wala, mwamsubilo waka. Kiwela yake wala, mwamsubilo waka.
I'm dreaming of forbidden zone. Forbidden zone. I'm dreaming of forbidden zone. I'm dreaming of forbidden zone.
Kiwe na yato kwa hala, mwabu pilo waka. Kiwe na yato kwa hala, mwabu pilo waka. Kiwe na yato kwa hala, mwabu pilo waka. Kiwe na yato kwa hala,
I'm dreaming of forbidden zone.
Kiwe na yato kwa hala, mwabu pilo waka. Kiwe na yato kwa hala,
I'm dreaming of
mwabu pilo waka. Kiwe na yato kwa hala.